ShankySupplier.com.
Kweba Classic, baby. Wosh.
Bonifasi Makweba. Makweba, Makweba. Wosh. Zakuno le kuchule. Wafipo. Hashmame. Kanabana mkiwa Hile kufika bame mkuta etziwa Wena kweba, wena kweba Kanabana mkiwa Hile kufika bame mkuta etziwa tiso wao Kanabana mkiwa Hile kufika bame mkuta etziwa Uyumke, yule etziwa Uyumke, yule etziwa Uyumke, yule Who you care? You let it you are. Si te se wesio. Si mi se wesio. Si te se wesio. Si mi se wesio. Kime mbana bana. 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 Hira le salama yoto. Fuwa ki yola di pepe. Ndale salama joto, fuwa kidera di pepe. Ndale salama joto, fuwa kidera di pepe. Ndale salama joto, fuwa kidera di pepe. Ndale salama joto, fuwa na icho di pepe. Wewe, 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 wewe. Shadoro, Shadoro. Maisha ukweli si unajua Na ukiwa nazo utaona poa Maisha ukweli si unajua Ina ukiishi ndo inaboa Maisha ukweli si unajua Kiboko kweli nyoso fulu jua Sakunu likuturi Wafipo Hoshmame What your trouble will name your goro? Baba Shine in a Jaifa, away. What your trouble will go and photo? What your promise of Kisirani Shamba? Akubali Sanamana Kumoye Baisa. What your promise for Nabo Chama 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 Chama? When I could send a mega 69. Watoto, akini pili masera kicheko babake na kutafiani. Watoto wa majoe chauni, nakubali sana mwana kubonye bigi pola mshesi. Sira ururu. Watoto wa mabibo, watoto wa mazese, watoto wa tandale. Watoto wa machisi, nakubali sana nuri kezo. Mwana kumoja, watoto wa shada shari ya kabo bataira chakabo kumsira mbapi. Watoto wa kinyelezi na kubese na mwana kubonye fighter. Watoto wa boda tu boda tuende kibasha meneja. Manager. Ashmame, wapipo, wakuni bengbeng. Ano, ora. Bonifasi makweba shina sicha. Kweba.